Okay. Inana ngicela ukusebenza. Asibhele umuntu mengaphika nawe izinto eyiningi ngengisazenza. Ngiyazibhela masugqoke imfishane usunuka kahle ngibe ngisazi. So baby, I ain't coming back, the bed it's a trap. Bela wena nyakwazi. Baby, I ain't coming back, the bed it's a trap. Bela wena nyakwazi. Ambulala baby, avusile. Ayisuka uloku idlulisa phambi kwami ukhindile ngathi anginakile kanti ngiyakubuka. Yabona uyangithunuka, ufike wenze ngathi uzongiluka. Lezandla engezwa zenze idume ngazo, ngizwe sengijuluka. Angithi yabona uyangithunuka. Okay, maybe just 5 minutes, babe. That's all you get to have your way with me. But after this, I'm going back to write lyrics. Oh, babe, you're too nice with it. That's all we got, baby, 5 minutes. Okay, maybe 10, maybe 15, maybe 20, depending on how we ride with it. Ooh, baby, we too nice with it. But after this, nana ngicela ukusebenza. Yeah, siphele umuntu mengaphika nawe izinto eyiningi ngengisazenza. Yeah, siphele masugqoke imfishane usunuka kahle ngibe ngisazi. So, baby, I ain't coming back to bed, it's a trap. Phela wena ngiyakwazi. Coming back to bed, it's a trap. Bella wet na nyakwazi. Ambulala baby, eh avusile. Bella wet na nyakwazi. Ambulala baby, eh avusile. Ay so uzomuka awunekanda laduka wenana phela buka. Ngatshela ungangithinti kanjeni, yabona izojaluka ukuthi nawe nani uyahlupa. Okay, maybe just 5 minutes, baby. That's all you get to have your way with me. But after this, I'm going back to write lyrics. Oh baby, you're so nice with it. That's all we have, baby, 5 minutes. Okay, maybe 10, maybe 15, maybe 20, depending on how we ride with it. Oh, baby, you too nice with it. But after this, nana ngicela ukusebenza. Yeah, siphele umuntu mengaphika nawe izinto eyiningi ngengisazenza. Yeah, siphele masugqoke imfishane usunuka kahle ngibe ngisazi. Bet it's a trap, hello and I'm yawazi. Oh baby, I ain't coming back, the bet it's a trap, hello and I'm yawazi. Ambulala baby, hey avusile. Yeah.